Ate baba sumba baba lokole mu district y'Mukono basabye abazadde okufaayo okuzzaayo abaana baabwe mu masomero awatali kwekwasa nsonga yonna nti kubanga abaana bwe busika bwabwe obw'enkya. Omusumba wa kanisa ya Lebanon Church Music Kibuga Mukono, Bishop Samuel Rwandasa, asabye abazadde n'amasomero okufaayo okukuuma abaana nti kubanga mu kunyumyamu nabo bakizudde nti waliwo abantu abakyamu abeesolose mu masomero ne bayisa ate bwe batyo ne bayisa abaana mu mize emikyamu era kyagamba nti kirina okutunula mu bunnambiro ng'abaana tebannoononeka.
Olwaleero tubadde n'abazadde n'abaana, abaana ne boogera biki bye baagala mu bazadde, n'abazadde ne boogera biki bye baagala mu baana. Ekyo kitukuze bulungi nnyo. Ate tuweereddwa omukisa ne tubeerawo n'abasomesa abavudde mu masomero ag'enjawulo ne bajja ne boogera mu bazadde ate ne boogera ne mu baana. Tuzudde nti mu masomero mulimu groups zetutamanyi gye ziva nga zo ziyingidde mu masomero okwagala okwonoona obulamu bw'abaana naddala bali mu bisulo. Ekyo tusazeewo ne tugamba nkyawa amasomero gafube nnyo okulaba nga galwanyisa abantu abayingiramu n'ebikulu ebikyamu, baba traininga n'oba traininga. Egyo gyonna mirimu gya mulabe sitaani. Naye ffe ng'ekkanisa n'obuweereza, amasomero n'amakanisa tugenda kweyongera okukwasiza wamu, gavumenti, amasomero, amakanisa, tulwanyise ebikolwa bino byonna ebikyamu ebiyingira mu baana baffe mu masomero. Neeyongera okukubiriza abazadde tukole kyonna ekisoboka, omwana yengule y'omuzadde, omanye engule kikitegeeza, kubanga tukirabye nga bakabaka bokka be bambala engule, naye n'abazadde mwenna ku lw'omwana wo.